ithwani ke ngokwinto xa inji ungibasikizile umele sigazi
baleka
mana uphume ngenyawo okanye uphume ngebhokisi organjani
baleka
akho nto izawulunga akho nto izawutshintsha akho nto izawuba right up mamel
baleka
afethe ungaphuma uphele baleka ungayokhwela iteksi baleka kwentombazane phuma uphele baleka esibhaxo singaze suqede baleka
Yeah!